niye pusha shida sikizidi wetu maini nikisemwa vibaya wanipa faraja. Itakuinua, itakapokamilisha, itakushukuru.